studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaruji amen e fulfulde talatare sappo e jena lewru juillet hitane 2016 jena yamde soki du studio tamani mi da tawa e le maison de la presse Bamako jotti nono do kabaruji du Umar Waygalo. Zekira bon competitivité botu noga e jaddobo dum won leedele Union Africaine de odo botu timmi kenyen wakkati jono leedele de pamray wakkati jono no be kani yoppirde dum won CPI sabi de horebe leedele godde jeli ki wiide wakkati jono Afrique yaltin le hen golleji mudun Malika wakkati jono bale kuminide hakkini bi adama gongini lami be le nokkube be tinit be mbi be tinito fati jalta le dido golleji Sema kanye platform watu jono o kambe huli tinde wide tan dum won be pamri to nyame to watu jono honjo to wobbe ko li TV dum waran sababu so jam e deedere warta le nokko handen hollitinde wi tan won no lam hakkunde johani jutnire le saha leedi meden dibe bille no gay e nayi lewru juin do be kan jutne to kidal to le jol lewru utundube jutinte to tawde ni to dido kabaruji kanko ministre kumi do kabaru hagiter lamo kanko hokkidi bi kammo kewdo matama dum jamma altinere jabbinon de nokku no dirtedo bara idum le lamu an songo dum wadi sababu dum so kasara mata to wakkati jono sabi de cuudi lope kewdi tiami ton sikrabdi wono sembe kabaruji dum jogini wodo bete ande di bismillah modon e hadade holitindi wiide botu noga e jaddabo don leedele Union Africaine de do odo botu timmi nokku no dirtedo Kigali le lamorde Rwanda de wakkati jono dum wono ko he leede Afrique de be kali to halaji goddi kaseno Afrique han yeltirde CPI dum wono suudu sariyaru mawdu wondu le leedi meden di dum e tawede fu balle dum wono kuminide hakki bibbe adama en gobbe le nokko kollectivité tinno fati mali yalta le dido golleji sabi de be bi non tan watta wakkati jono o so dum wono no yimbe le gombe le nokkobe hakkeji mu kuncene hore fa hande wobbe kollectivité sa ƴeewi wakkati fuu soɓe daara faaɓe jaltale ɗiɗo golleji wajibi tan ƴeewa yalla hono watte faaɓe fuu ɓe denta ɓe jaltide sabi de gotel gotel ɓe natirli hen keɗe kanko noddirteɗo maître Amadou Thiawle Diarra o ko haali dow hen keñen dow faccitango Mouhamadou Sama Sekou
siñugol talkur sare rome wajibini kala leydi teddinde ɗum goto goto ɗum ɓe naati ko ɗum saabi hande ɓe fuf ɓe denti ɓamde anniya yaltude hen ɗum woni ko famminaki hewti ana heeɓe mabɓe ɓe jogolal mum woɗa bongal CPI ndenno ɓe jiiɗi waltine ɗum haɓo na bonnugol inde e hakkille am ɗum hana feyi ɗiɗo ɓerde nde so won e horoɓe leyɗe jiɗɓe haɓude CPI ana yaafi ɓe anda wiide ɓe jogi koɓe kinno ley leyɗe mabɓe ɗe tafun tato ɓerde nde wakkati joni anniya ɗeɗo leyɗe ana torna fasanne leyɗe goɗɗe joguiɗe talki mum en ɗe bittaki to CPI toon
honjoto woɓɓe kollitiwi de ko waɗi so ɗum won président ngaɓe gomɓe le Afrique ɓe kollitiwi dan jeeli yaltude le ɗiɗo golle sa ƴe wakkati fuu ɗum wono suudu sariya mawduɓe noddirde CPI ndu soɓe kunci sawru mabɓe ndu fuu le leyɗele Afrique ɗe ɓe gandinta nduɗo sawru ɗum won laamiɓe le nokkoɓe ka ɗum e tawede fuu ɓeɗo honjotoɓe kollitiwi noon tan watta wakkati joni so yimɓele gomɓe le nokkoɓe ndene ɗum won hon laameteɓe keɗe kanko noddirteɗo Juma Sy Bomoté o yo journaliste noon ko haali keñeɗo haalude amen mawɗo to foccitago Mouhamadou Sama Sekou.
La réalité c'est quoi? C'est que depuis que la CPI existe.
Son gonga okay, gila fête de CPI o joinama, yimbele jabe Afrique san jeta tun. Dum woni ko torrata yimbe ko. So wana dum ele ko warata, so yimbele hono George Bush en noddama tun bangal to wonandaji mako Irak tun, ma hore ba wobbe ledde tuba kube, bongal bonandaji misali to Libye tun, ma to Asie tun, ma to leydi Colombie tun, e kanye ledde kewde godde. Min mila wiide yimbele mbiobe hande yo runde Afrique yaltine e fedde nde yoppan hala mudum. Ka wakati joni ko buri mettaade kawar mudum, yo sifa hono ni ndedo fedde joinama tan. Batte yimbele jaabe leddi Afrique be ka dum fu tawede mi yida fey runde Afrique nde yaltine hen sabi torraji fawde yimbele be ana kewi fasanne be ngala fu dum de mo denoto e bononda chatudi horebe leede jogaje ndendo ndedo fedde e ko nande mudun en an lato sababu bonondaaji fedo yimbele be ana wotta
il y a une espèce d'épée de Damoclès qui rappelle à l'ordre.
Sikirabe jena yemde hebi silimaji nayi odo mbay netri mi joji modo hello amen bemalande ngal mi noddirta phase Facebook ngal kollitiwde journal gongal to murtani ngal ɓe noddite ala habar ngal ɗo journal ɓe mbi jaddinke goto mawɗo ɗum won warama le leydi meɗen ndi wakkande ɓe jaddinkoɓe anni fa gaɗa bonandaji fewtude armé Mali kerol meɗen hakkunde meɗen ene Burkina Faso ɗiɗo kabaruji ɓe mbi akmi kañum hokki ɗo ɗo won journal ngal ɓe noddite ala habar ngal ɓe mbi neɗɗo mabɓe o doan noddire Aboubacar Aricity noon ɓe kollitiri wiide oɗo jaddinke doan wawi tawde le leydi murtani ndi o jeeya ka fa hande wala fo ko armé o haali le ɗiɗo bonandaji kollitin ndi wino kaldule kawrangal worni wattu jono sema kanye platform be pamri dum won le lamorde nyamayito wakkat jono be kan jogirade ngalure kidalnde mi cittede wiide ashiya kanye gacha iblisaji ko sifa immoton hakkul mabbe to kidal to wakkat jono honjoto wobe ko liti dum wadan sababu no jambe deder hani wartide le nokko be bidu dum wadan so iblisaji gondi hakkul mabbe to kidal to nyifa kede kanko charge daniolo jodo on jedo kabaru jombali fitodo dewtudu ko mahali do hen do foccitango usman diko
c'est très important
on jokitaade golleje anafis di ana korsi fasane yo dum wadde sembe baddi nyame korangal andini hono dabareno ngalure kidalde renirte dum ana andina hono hambe domde nokkuje daketeede de ko monofu haani gollude korangal feccidi no monofu haani lamoraade yo dum fu buri horsude majjun yalla ngal do koran ana waawi laataade buutude basis akunde asuya e gacha e arandaka e dum waawi laataade rufam basiga ele hakkile am yalla e dum rufa basi fa feena dum e hore kam andana kana golle bura hala ondulla lamu jakandeje de boyata yondan woni ko sembe golle o latto ele majum andate yalla kawral nyamengal latike sababu yengende golleji jokititeedi ele dabarde yernde famate yalla dum walla dabarde yarude yeso
be kolitiwi dum won lamu hakkunde joodo haari joodinede le noga e nay lewru juin du nokkuno dirtede kidal tiagal mudum le joy lewru utundube joodinte dum won to tawdento dido kabaruji kanko ministre kuminde haggitere lamu le leedi meden di kanko hokkidi wakkando yidno e ballobe leedi dibe le majjundo wi dum won le lekkude godde de beedo yimbelbe ngaran joodinede le ko fe boyata kede kanko no dirtede mohammed ag arla foko haali do hen do faccitango mohammedou samaseku
sur les autorités intérimaires un sujet
kabaru lam hokkunde jo hala mun heewi fasane wakati jono jama o fama wi de heejo golleji e kanya jo ingo kejaabe lam hokkunde jo o yamira ka tafun miden domi tafun yimbe le jaabe nyame sinyinde talkuru dewral denno hande woni ko min fajjintinda sifa golleji di hewtu wattu sartat o yo iwde sappo e joy yare nogo jowleru ut denno dum yawta e tafun ele on wattu woni ko lamorde fuf andinte sifa golleji mudun tawden e kidal kay sarti wattuji didi gilla joni ko kidal ko yo nogo nay lewru juin ko tawden ko yo joy lewru ut denno min mila wide fadde nyande noga jolewru ut kejabe lambe fu joinama do hani joinede
25 août toutes les autorités seront installées là où c'est nécessaire évidemment
be kolliti to tumbuto sukabe jokkolbe gombe tombe be puddi darne mabbe nokku goto ile kenen wakkati jono be do sukabe jokkolbe bi himmeji mabbe di tinno kuncene hore le lamu tumbuto be bi so bami fa armi wana bamato yimbel naso ONG ngaji ngari to do no projet ngaydi tinno bama hono yimbel iwobe le lamu tumbuto jati tiagal mudum do be bi e be jeli wakkati jono do no suudu sukabe jokkolbe wondu tondu tinno mojjintine kede kanko no dotede bilal mohammed traware o kanko lami be do sukabe jokkolbe ko mo hali do hen do foccitango usman
depuis le jeudi on a organisé
il alkamisar ndem min gadi no majere tumbutu do famin kol hakilame won heddibe majere gawbe kanye wide barumbe Allah yafi e famin pamina gouverneur tumbutu ko woni hakila sukabe tumbutu e ko jidi wade hande min mirfite kasen damgal gouverneur do famin cintina gouverneur ko min kalni no dum o tinno darano dum fa gasa o yottina dum do no hani yottade famin keba jabu lobbe e ko min tewtata dum woni sababu yagul amen do hande illa 7h bete wonko gouverneur wi min ko nangi min hakilla ka wonko min keba e famu ko min domi jabu mum minen sukabe tumbudu fu min kawritan min daara hono min gatta fa min keba ko woni sawgo amen seni min keba ko min kaaja mi anyaage selde faado min kebi ko min
jidi l'audience soit satisfaite à 100%
be kolliti wi nokku no dirtedo bara idum le lamu an songo jamma altinere debbe non de be bi kammu mawdo tobi ton dum wadi du ko yaata cuudu lope temdere kanye en chami ton wakkat jono le dido cuudu lope be bi saaje ko yaata yimbe al temete ton kanye gon ko ngala do nata ka wala fubbi adama keddido le hen kede kanko no dirtel salgo fu tal fu touré o kanko ni mer nokku no dirtedo bara ko halido hen do faccitango usman nyali buli
dega matere enorme pour le moment
gineji himbe boni sanne ko buri cuudi temdere woni chamdi ana way cuudi tati fu suudu wotur sami iwana de an hawre millimeter ngaji temedere sappo bi arama ka fay goto yonki mu heddaaki hen ka won dabaaji di ndiyan halki adadu mun ka andaka min kalni do yimbe hewbe min kalni gouverneur prefet sous prefet kanye bal darani faabar himbe de e darani de nedda ko de gouverneur o noddi hore development social o halni dum joni miden gondi wadde ko hani faabe jorum en boni be paabe e cuudi mu ben chami be yoga moobe ko le cuudi ecole ngaji le hono de gelle yoga fu njabata yaade le cuudi ecole hewbe njanto sakara mu be
prefere takrosier leur parent
be kolliti wi defa hande dido kammuja no gondi tubude ton dum won to an songo to do nokko no dirtedo tele holey be kolliti wi do do nokko no dirtedo lele holey ko yaata millimeter ngaji temdre e noga kanyen tobi ton dum wadi sababu do so gese gonde ton de fu njoli tiagal mudu be bi sescom gondo nokko no dirtedo fafa odu be bi ton du kammu yoli dun
inyo Union européenne et Royaume-Uni, ngoni faabo tobe studio tamani.
Se kirabe njurne den jeme yello ne les réseaux ngadi den puddira do tumbutu do be doktorobe Anton Chawrobe do hono kabaru nyaw do yuro ranero ndube bi wakkati jono be do doktorobe ande mudu an gonde be de to koni faana mudu do fa tawe be do doktorobe a to tipobe bangal ande faabe kebbe chawra yimbel be nyaw ranero ndu nangata do won do yuro ranero tan fa hande kedot le lamu tumbutobe bi hi dum wonno ko hecci kenyen nokku noddirte do gundam yimbe le gombe tobe be jaltibe ngadi majere be kodditiire be tawda e dum won suka jokolbe gombe to gawtobe cangal ko majere de wodno do bomoko do e kodditiir do wakkar jono do ni suka dum gombe nokku noddirte be nyafinke kanyi e dire ben dum jalti ton kenyen koditi metti mudum be bi wakkar jono sa de jam e deedere wala le lamu nyafinke kanyi e dire fa yotto yo wakkati fu guikaaji tabaji an wada ton cangal mudum dum be bi hi wattu jone be kaaja be ngatte dum wonon anniaji bamaaji no gede de fu kaani dakireede nokku goto hollitaabe be ndokki don bataaki yimbeel mabbe laami be ngobbe tombe se wurte garanti minire faado an songo do nokku noddirte do tassi gaabe bi jom bitiki goto kanko e suko makko be jokkindire be gonno do moto ngaji didi fa yimbeel bombe subbu kanyi en palibe le lawol ko yimbeel be palibe le lawol ko hollitaabe den nangi be so poyi be suko makko o ka yimbeel be utti yuyit yite fewtude mudu be bi o do suko o dada e ni hen se kiraabe o katte nyalo hande kabaruji meede di mi jootu on sanne hedaade heejo jame ka fa hande kedde hedaade honno andirronno do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalamu